Mandugu digital. Jipukanisha.
Najua mmengoja, sasa tumekam. Najua mmengoja, sasa tumekam. Na tuko fine. Sasa kila form iko fine. Na tuko fine. Sasa kila form iko fine.
Toka Migori ya deny, mina sema niko fine. Jipuka nation, hii rende siko fine. Kupata Steve Buckley, si deal lili sign. Ma fans wanajua boy wao ako fine. Angi mamora ni tinde and so fine. Kabobi niko fine, juu nina mapesa. Niko fine siku easy, juu nina mabeta. Na kill hit tracks, si ma show wana leta. Na jinais kwenye bus, mina feel so fine. Na treat huyu dem, after wine ni dine. Na ame ni bamba, cheki vile ana wine. Wacha ni kate bus, juu kora siko fine.
Najua mmengoja, sai tumekam. Najua mmengoja, sai tumekam. Na tuko fine. Sai kila form iko fine. Na tuko fine. Sai kila form iko fine.
Jina fun. Na nimewai. Deal moja kali niko fine. Mindo Falcao, the next best thing man, sai niko fine. Yani walai. Vile udem mako fine. Sura fiti, kiuno fiti, umsusa ko fine. Yani walai, vile hii biti ko fine. Matuatu, mawigol tu, aingo maiko fine, aingo maiko fine.
Najua mmengoja, sai tumekam. Najua mmengoja, sai tumekam. Natuko fine, sai kila form iko fine. Natuko fine, sai kila form iko fine.
Mandugu Digital,
fellow mistari,
niko fine.
Shibuka Nation, JF mkerare niko fine.
Tuko best, tunapiga tuma one, tukize tuko fine.
It's about time, awa sawa jue, hey, vile tuko fine.
Na nima zebra, nina mistari na niko fine.
Kutoka leo msaki kugoda, sema uko fine. Na niko fit,
imse. Najua mmengoja, sai tumekam. Najua mmengoja, sai tumekam. Natuko fine, sai kila form iko fine. Natuko fine, sai kila form iko fine.
Ni jina fane, na niko fine. Fellow mistare, na niko fine. Kila mtu sasa dance.
Yobakun, yobakun,
dance. Kila mtu sasa dance.